ngicelani ngakhuza FaceTime ngiphetha amasupa hayi sabakhuthuza sendleleni uzwele umfuko balimele sabathunuka FaceTime ngiphetha amasupa hayi keep it straight sehamba manje fake boot same time ngicelani ngakhuza FaceTime ngiphetha amasupa hayi sabakhuthuza sendleleni uzwele umfuko balimele sabathunuka same time ngiphetha amasupa.
Super, I saw a cutie. Sent the lens, swelled on full.
By the melee, it's about to move. Same time, it's better, my soul.